Igice cya 15. Yesu ataha ubukwe agakora igitangaza cya mbere. Yohana igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Ibikubiye muri iki gice. Ubukwe bw'i Kana. Yesu ahindura amazi divayi. Hari ku munsi wa 3 Natanayeli abaye umwe mu bigishwa ba mbere ba Yesu. Yesu na bamwe mu bigishwa be ba mbere berekeje mu majyaruguru mu ntara bakomokagamo ya Galilaya. Bari bagiye mu mujyi wa Kana, akaba ariho Natanayeli yavukiye. Umujyi wa Kana uherereye hafi mu majyaruguru ya Nazareti, aho Yesu yakuriye. Bari batumiye mu bukwe i Kana. Nyina wa Yesu nawe yari yatashye ubwo bukwe. Kubera ko Mariya ari inshuti y'umuryango w'abari bashyingiranywe, yari mu bari bafite inshingano yo kwita ku bantu benshi bari batumiwe. Niyo mpamvu yahise abona ko hari havutse ikibazo, maze abwira Yesu ati, "Nta divayi bafite." Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Mu by'ukuri, Mariya yari irimo abwira Yesu kugira icyo akora kuri icyo kibazo cyo kubura divayi. Yesu yakoresheje imvugo igaragaza ko atabyemeye, aramubwira ati, "Mugore, mpuriye he nawe?" Yohana igice cya 2 umurongo wa 4. Kubera ko yari umwami washyizweho n'Imana, ibikorwa bye ntibyari kuyoborwa n'abagize umuryango we cyangwa inshuti ze, ahubwo byari kuyoborwa na Se wo mu ijuru. Kubw'ibyo rero, Mariya yagize amakenga, arekera icyo kibazo mu maboko y'umwana we, gusabwira abaherezaga ati, "Icyo ababwira cyose mugikore." Yohana igice cya 2 umurongo wa 5. Aho hari intanga 6 nini zari zikozwe mu mabuye, buri ntanga ikaba yarashoboraga kujya muri litiro zisaga 40. Nuko Yesu abwira abahereza ati, "Izo ntango ni muzuzuza amazi." Hanyuma arababwira ati, "Mudaheho mushyira umusangwa mukuru." Yohana igice cya 2 umurongo wa 7 n'uwa 8. Umusangwa mukuru yatangajwe n'ukuntu iyo divayi yari nziza cyane, ariko ntiyamenye ko yarakozwe mu buryo bw'igitangaza. Ahamagara umukora amubwira ati, "Abandi bantu bose babanza gutanga divayi nziza, abantu bamara gusinda bakazana itaryoshye. Ariko wowe wabitse divayi nziza kugeza ubu." Yohana igice cya 2 umurongo wa 10. Icyo nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze, kandi igihe abigishwa be bashya bayibonaga, barushijeho kumwizera. Nyuma yaho, Yesu, nyina na barumuna be, bagiye mu mujyi wa Kaperinawumu, uri ku nkombe mu majyaruguru y'inyanja ya Galilaya. Ibibazo byisubiramo. Mu gihe cy'umurimo wa Yesu, ni ryari habaye ubukwe i Kana? Yesu yashubije ate nyine wari umubwiye ko nta divayi bafite? Ni ikihe gitangaza Yesu yakoze? Kandi se ni mu buhe buryo cyagiriye abandi akamaro?